Thank you. kia rato tau katoa ngā mākawaka nō mai haere mai kene whenua ngā tuku 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 ngā